Ebiza magama etu esulini Zewa seta lengwa ko Ago fiki mini yoku kribela Zewa seta lengwa
Sibini dati bana naye kokumathathu amazwi endinawo kolwesine ngolwesihlanu ndingowakho
hip life hip hop
kuwalawula ingqondo yam iyopholo umphefumlo Panda amehlowa
Wani panda amehlowa
Choya kali inhliziyo yami
Yena nam baby wam Yena nam siyathandana Yena nam baby wam Yena nam siyabana Yena nam baby wam Yena nam sibonye
You know me.